double six.
Pole poshika, usija ukaacha baby. Zidisha masifa we, oh masifa we. Nakaribia kufika agerechi, spana zitausika baby, zitausika baby. Uni mapenzi la kibingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na koko. Siwezi kukupinga no, seme no, seme no. Wendo meishika roo yangu, roo yangu, roo. Oh baby ukinika, oh baby. Manza kwa naitika, ah baby. Oh baby ukinika.
Music!